kope kwamele tuwalie ndipopote makabila niwambia msiogope Yanga ya wananchi mabingwa miaka yote kwanza sina mashaka goli ni akiwa diala hapa mwamieto stasi kule Juma Msera kati kuna muda thil na ucho dokta mpira umeme ukikatika ujue kakata bangala Masapasi azizikia na nyumbulika kama kishada Lomari sabisho, pigia mitungi kipenzi cha wadada Pembe nikisinda na moro kwa na wapashida Hawa kwa mbio si binadamu, tunawaitaga boda boda Ila mwenzenu nawazo, nawazo mie, nawazo Mashabiki wa Yanga na wazo Nikubalie na wazo Nataka tukubaliane na kuna wakupinga Zambi zote za JCM tupewe mashabiki wa Yanga Nauliza kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Kuna ubaya Alikamwe kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Alafati Haji kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Injinia kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Alwatani kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Privadinho kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Wajumbe wa Yanga kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Basi twende pia makofi pia makofi pia makofi Piga 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 tena sijaona piga Pia makofi pia makofi pia makofi piga 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 tena sijaona We basi chesa kama mayele We mayele We mayele We mayele Nionde chesa mayele We mayele We mayele We mayele Asema ta 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 we Mama yele, we mayele, we mayele, we mayele, waonyeshe sama yele, sama yele, sama yele, sama yele, asema ta 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 ta, asema ta 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 ta, wanangu wa Yanga simlisema, simliongea, wanangu simlisema, asimliongea, mkichukua ubingwa mpaka na jezi mtafua, mkichukua ubingwa mpaka na jezi mtafua Basi twende fweni jesifua Tuonyeshe vifua Fweni jesifua Tuonyeshe alikamwa Fweni jesifua Tuonyeshe vifua Fweni jesifua Tuonyeshe injinia Fweni jesifua Tuonyeshe vifua Fweni jesifua Tuonyeshe aliwatani Fweni jesifua Tuonyeshe vifua Fweni jesifua Tuonyeshe basi kwa mshikilie chini Kwa chini ucheze singeli Ashikilie chini kwa chini acheze singeli Wana kushikilie chini kwa chini acheze singeli Ashikilie chini kwa chini acheze singeli Abasi pigia kofi moja kwa makabila Makofi mawili kwa alikamwe Makofi matatu kwa JCM Mpigia makofi mengi kama naipenda Yanga We mako, 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 makofi We mako, 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 na wana We mako, mako Mako, mako, we mako, mako, mako Asema woyo, woyo, woyo Woyo, woyo, woyo Wananchi woyo, woyo, woyo Woyo, woyo, woyo Ati, 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 ati Wala nitanga dula makabila ya ni King of Singeli Ikwa ni haba mabingwa Wegu di masa Pija vina hata mwanangu Moja Bili, tatu, wake up!